najimsafi.com.
Tuchakeda nimepata mwingine anayenipa raha, mambo hadharani penzi alinacha, nafanye nini kwingine ashaniweka sawa, penzi kuchi kuchi otae usiku tulali si tunakesha, fundi anayaweza tulipwa mwezi fika tampae, tumefunga kufuli sia tujaegesha, mbona mnateseka, oh my baby oh. Sweetie my lover, kuwa nae ni bahati, hata waseme umeniroga paka mwisho sikuachi. Sweetie my lover, kuwa nae ni bahati, hata waseme
kwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.